Yeah.
Uh-huh. This is the guy. We always pat to the top. Man, what the?
Naanza na hii sifa yangu mkwe. Mi sifa mingi na ukwezi. Mi sina makuzi, takupenda wewe. Tampenda mama na baba yako na ndugu zako. Takupa mapenzi mimi.
Mavumbole, vumbole.
Chawaipewa.
Mavumbole, vumbole.
Takasikie.
Mavumbole, vumbole.
Mavumorati. Tatizo la kosheri. Unanistaja vishaga. Unavonipendaga kweli. Oh, inanuma. Wifu naona. Mina umia. I'm in love wewe. Nampenda sana.
Tupenda ne beziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo. Bezi robo nyingine ne kule. Nataka yote mapenzi kwa kilo.
Take the girl.
I like this guy. Show me why you deserve my girl.
Tupenda ne ba Congo, Tanzania, Uganda, Kenya. Burundi, na Rwanda, na Zambia mpaka Mozambiki, Ghana mpaka Nigeria, Cameroon, Sudan mpaka Somalia. Afrika, Afrika nzima tupendane.
Tupendane, tupendane, beziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo.
Sikia homa ile homa ya jiji ni wewe. Wanajita masponsa malafu siku zingue. Wanajona my boss lady, you my boss baby. Tena wife material, my honey bunny. Ula, ae, honey bunny wuna bana. Yeah, wengine wote wanachia ya.